Moi. Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abadutiza amatwi mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankosi ninjye uyoboye ibiganiro. Mwaramutse neza mwese. Uyu munsi ni ku cyumweru. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Nyuma y'ibyo mu karere turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Mu Rwanda kuri wa gatandatu nibwo hasojwe icyumweru cyo kwibuka. Uwo muhango wabereye ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, ahashyinguwe abanyepolitiki baturukaga amashyaka atandukanye bishwe bazizwa ibitekerezo byabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu musozi wa Rebero hari imva zishyinguyemo abanyapolitiki bari mu mashyaka atandukanye atavuga rumwe n'ishyaka ryari ku butegetsi rya MLND, ndetse hari n'imva rusange zishyinguyemo bagiye bicirwa mu nkengero zo mu mujyi wa Kigali bagera ku 14. Mu kiganiro cyatanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside Bizimana Jean Damascene, yasobanuye uburyo ishyaka rya MLND ryari riyobowe na perezida Habyarimana Juvenal ryashyizeho icyo bise Hutu Power. Uyu muyobozi yasobanuye ko utarayobokaga umurongo wa Hutu Power yicwaga.
Abanyapolitike twibuka uyu munsi ni abantu babaye indakemwa, banga gukora politike y'ikinyoma n'iyinda nini. Ni abantu baharaniye ukuri, amahoro, ubutabera, kubaha ubuzima no gukunda igihugu. Bitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside bituma bicwa bazizwa ibitekerezo bya demokarasi. Bamwe muri bo banicanwa n'imiryango yabo irazima. Ndatekereza nka ministre Faustin Rucogoza wari uw'itangazamakuru, guhera mu 1993 yanze ko Radio Rwanda ikomeza kuba igikoresho cy'abakwiza urwango abahamagarira jenoside, ndetse ageza n'aho ashobora gukuza Nahimana Ferdinand wari umuyobozi w'iyo radio mu buyobozi bw'icyo kigo, anasaba ko n'abanyamakuru ba Radio Rwanda bakwirakwizaga ingengabitekerezo y'urwango nabo bavandwa kuri radio y'igihugu. Bishobotse nibwo Eritrea mu bamwe yabatwaye.
Muri uyu muhango wo kwibuka abanyapolitike bishwe muri jenoside, abanyapolitike b'iki gihe bagarutse ku murongo bahisemo kugenderamo birinda icyazagarura amacakubiri mu Rwanda. Mukaburani Christine niwe muvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, akomoka mu ishyaka rya PES Imberakuri, ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda.
Mu gukomeza kwibuka twiyubaka imitwe ya politiki n'abanyapolitiki, muri iki gihe twafashe umurongo uboneye wo gukora politiki yubaka. Twiyemeje gukora politiki ishyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, tukajya inama kenshi, tugaharanira ubumwe bw'igihugu n'ineza y'Abanyarwanda bose. Twiyemeje kubaka imiyoborere myiza iharanira imibereho myiza n'iterambere ry'Abanyarwanda bose. Ikindi ni uko kuba imitwe ya politiki mu Rwanda dufite urubuga duhuriramo, tukaganira, tukajya inama, tukanatanga umusanzu w'ibitekerezo ku bibazo biremereye igihugu, dusanga ari uburyo bwiza bwo gukomeza guteza imbere demokarasi y'ubwumvikane n'umwe bw'igihugu. Ayo niyo mahitamo yacu twebwe Abanyarwanda. Nta n'indi demokarasi itajyanye n'amateka yacu dukeneye.
Perezida wa Sena y'u Rwanda Makuza Bernard asoza iki cyunamo cyatangiye tariki ya 7, yagarutse ku ruhare rwa politike mbi muri jenoside yakorewe Abatutsi, ashimira ibihugu byashyize amategeko hana abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu mategeko agenga ibihugu byabo.
Turashima ariko n'ubushake butangiye kugaragara ku bihugu bimwe bwo gushyiraho amategeko ahana abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byari bikwiriye kubera n'urugero ibindi bihugu bikinangira cyangwa se bigitseta ibirenge. Niba umuryango mpuzamahanga warateshutswe nk'uko bijya bivugwa mu gukumira jenoside yakorerwaga Abatutsi cyangwa se kuyihagarika igihe yari irimo kuba, wari ukwiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu myanzuro uyu muryango wifatiye ubwawo nyuma ya jenoside. Turabisaba kandi ubundi biri no mu bushobozi bw'uyu muryango navuze natwe turimo.
umusozi wa Rebero ushyinguwemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bagera ku 14 baturutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali Nyamirambo Gikondo cya hafi Gitega n'ahandi ashyinguwemo kandi abanyapolitiki 12 barimo Ndasingwa Randuari wakomokaga mu ishyaka rya PR Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga Nzamurambaho Frederic mu Rwanda cyaka wa PSD Ngango Felicien wa PSD yari vice perezida w'iri shyaka Rucogoza Foste yari mu ishyaka rya MDR n'abandi banyapolitiki benshi bari mu mashyaka ya PR icyumweru cyo kwibuka nubwo cyasojwe kuri wa gatandatu ku rwego rw'igihugu ibikorwa binyuranye byo kwibuka gushyingura hirya no hino bizakomeza kugeza mu kwezi kwa karindwi aho bizasozwa hashize iminsi ijana Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
arakoza mugenzi wacu Asumta Kaboyi tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abacuruzi bo mu nkambi ya Rusenda bakoresha isoko rya Mungano Didi muri sekiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi intara ya Kivu yepfo binubira imisoro bicara bacibwa na za serivisi zitandukanye zikorera muri iryo soko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rusenda Vedaste Ngabo akomeza inkuru
Abo bacuruzi bo muri inkambi barimo isoko rya Mungano rizwi ku izina rya CPGL rirema buri wa gatatu na buri wa gatandatu ribahuza n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika bangayikishijwe n'ubwinshi bw'imisoro bicara basabwa muri iri soko Aisha Keshantari ni umucuruzi w'ibijumba muri iri soko rya Mungano
Tega turafite ikibazo cyane kuko iyo duteretse hari gihe urangura nk'ibijumba bikeya ugasanga babuguzi babaye benshi aba kuvugura bagukubura hari gihe baza nk'inshuro zitatu umwe mbugura tukamuyore wundi mbugura tukamuyore naga twarangwe utuntu dukeya hakataza bamatiki haje bamatiki umwe araza tumuvugura 500 tukabyemera turaguhereza amahera haba mara umwanya akataza n'uwundi kandi ngo itike kandi twe tukaburi iyo biriko biravana iyo bijya ariko twe turabona ko tunyanyaswa cyane kubyasira dafite twarangwe turabona ko menga twe baraduhohotera cyane kuko natwe arige tuba tuje kurondera utuntu twabana natwe bashobora kusanza na bya biharage ariko tugatadubona baraduhohote wumutse gihu wari kunguka igihumbi gusanga ugutse amajyana bica amajyana tuga dusaba yuko bo twereka kabisa umuvuguzi nyakuri tuvugura ari umwe cyangwa akaba babiri ariko nzo turabona umwe azagenda uwundi azagenda uwundi azagenda turabona natwe komenga baraduhahaza
Byangandora Christian ari mu bahagarariye abacuruzi bo mu nkambi muri iri soko rya Mungano asanga ikibazo nyamukuru kibabangamiye ari umusoro basabwa n'abashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda ariko ntibawutangire fagitire
tubabazwa nuko naho utange kugama ayo mafaranga umwaka ushobora kurinda uhere amafaranga utarayakwiza n'ubwo urupapuro n'ururongo asanga isoko yose kugeza ubu nta n'umwe afite ubwo rupapuro
ubwo rupapuro kwa muganga abo basaba n'urupapuro rugenda
n'urupapuro bavuga ko umuntu ategezwa kuba afite amagara meza afite indwara zitandukira no kuvuga nk'igituntu n'izindi ndwara bamurabe none isoko yose uko atanumwe afite ubwo rupapuro ayo mafaranga gumatangwa ahantu atagenda nihe ko batavuga uti ayo umwaka uheze tuyateranye nayo uyu mwaka amatuguho ubwo rupapuro muga tusanga bavuga ngo umwaka warangiye ayo watanze aheranye n'uri ya mwaka kandi ngo rupapuro utigeze unarukubitizisho bigasaba ko tuyongera gutangura uwundi mwaka
iki kibazo cy'imisoro kigaragara muri isoko ya Mungano kigaragarira buri wese ucururiza muri isoko kuko usanga hari abacuruzi basabwa kwishura umusoro w'amafaranga abandi nabo bagasabwa kwishura ibifungugwa imboga ndetse n'amavuta y'amamesa nk'uko bitangazwa na Nshimirimana Christian umucuruzi w'imboga muri iri soko
badukomesheje kabisa batuyogeje batumaze hari habaza bishuza amafaranga abandi bakaza bishuza ibyo kujya twere ntituzi yuko abo bishuza ibyo kujya kwari bimuga cyangwa yuko ari abo dufasha ariko bo bakatubwira ngo bijya muri leta ariko twebwe ubwacu turiko turasaba tumeneka twababwira yuko atabyo dufise bakaza kutuzanira igipolisi
efamila lumwanga ashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda yemeza yuko uyu musoro w'amafaranga 1,000 by'amakongomani basaba abacuruzi bacuruza ibiribwa uri mu rwego rwo kurinda ko hari abacuruzi bacuruza bafite indwara zandukira nk'igituntu n'uruheri yagize ati
yoyote mwenyana ujisha chakula ya kula anapasha kununua karte ya service hygiene na anaenda kupima kusandre sante tunaangalia magonjwa
yagize ati buri wese ugurisha ibiribwa akwiye kugira ikarita y'isuku hanyuma akajya ku kigo nderabuzima cya Rusenda kugira ngo turebe indwara zandukira pimenti tuzatumwemera kugurisha ibiribwa usibye umusoro aba bacuruzi binubira hari n'undi musoro abaturage bature muri sekiteri ya Tanganyika binubira aho umuturage wese ufite imyaka 16 kugeza ku myaka 60 asabwa gutanga umusoro w'amafaranga 3,000 by'amakongomani ku mwaka usibye abakozi ba leta ndetse n'abanyeshuri uyu musoro utareba Pedestre Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo
Arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Nshimiye nabagenzi bacu bagize uruhare muri biganiro. Fatuma Karara niwe wadufashe kubikira hamwe. Nshimiye kandi n'abarimo kudufasha muri studio. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo.
Iki ni ikiganiro ejo.
Anchuti bakunze b'ikiganiro ejo turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro turi gutangira kuri Radio rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro ejo turerekeza mu ntara y'Amajyaruguru aha twasuye urubyiruko rwabyaje umugezi amashanyarazi ubu abaturage bakaba bacana umuriro nta kibazo. Ese urubyiruko rwabigenje ute kugira ngo rubyaze umugezi amashanyarazi? Ese amashanyarazi afitiye akamaro ki abaturage bayakoresha? Ibi byose reka tubarabike kubikurikira muri iki kiganiro mugiye kugezweho nange Mizero Crispin. Mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muzo hari agasantere kiberaga mu ishyiraburindi kubera kutagira umuriro. Bityo ibi byatumaga buri muturage washakaga gusharija telefone byamusabaga byibuze gukora urugendo rw'ibirometero birenga bitanu uvuye ahitwa Imuzo ukajya Ijanja. Ariko mu mwaka w'2014 nibwo umwe mu bana bavukiye muri uwo murenge yashyize akadomo ku icuraburindi ryabaga iwabo. Reka twumve ikiganiro twagiranye n'uyu musore aha aratangira twibwira.
Nitwa Claude Senge Ernest, ntuye mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke ntara y'Amajyaruguru. Narangije amashuri mu mwaka w'2012 ya secondaire yisumbuye. Nyamara narangije mbona muri karitsiye hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi, gucaginga telefoni no gucana mu nzu byari ikibazo, ko twakoraga ibirometero bitanu tujya gucaginga telefone. Nibwo nazanye igitekerezo nkizanye kuriya n'umugabo bita Ndizeye Vedaste afite amafaranga avuze ko ashobora kubimfashamo, turatangira dushaka dinamo tujya kuyigura ku isoko. Dufata ahantu hari umugezi, tumaze gufata umugezi dukoresha amazi. Ko twakoresheje amazi twamanje guca umuyoboro, tumaze guca umuyoboro turavuga tuti aya mazi uko tuyaciye muri uyu muyoboro tukaba tuyajyanye kuri dinamo. Naja aza uko umuyoboro umeze azajya yongera mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba agabanuke. Turavuga ati niyongera mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba akagabanuka, bizateza ingorane. Hari umuriro ushobora kuba mukeya mu gihe cy'izuba, kuko amazi aba yagabanutse, mu gihe cy'imvura akaba yateza ingorane, umuriro ukaba wateza ingorane. Duhuza ibitekerezo tubona uko dushobora kubaka ikigega cyangwa itanka kugira dukontorore y'amazi yacu aba aringaniye mu gihe cyose, yaba mu gihe cy'imvura, yaba mu gihe cy'izuba. Y'amazi aba aramwe tuyohereza muri ya tanka. Tumaze kohereza muri ya tanka dushyiramo igihombo cyangwa itiyo. Tumaze gushyiramo itiyo imbere yatiyo kugira ngo yatita azamanukamo ibyondo cyangwa ikamanukamo amabuye cyangwa ikamanukamo ibindi bintu, dushyiraho akayungirizo. Ubwo kakuma iyo amazi agezemo agenda ntabuye ririmo cyangwa ibyatsi cyangwa iki byose bisigara muri ya tanka, ku buryo iyo bimaze kugwiramo hamaze kubamo ibyatsi byinshi turagenda tukabikuramo. Ubwo ni ukuvuga ngo amazi asohoka mu ruhombo n'amazi yinjira, amazi yinjira niyo menshi kugira ngo asohoka mu ruhombo atazaba makeya. Iyo amazi ageze muri ya tanka amanuka muri rwa ruhombo, iyo ageze kuri dinamo arayipushinga, dinamo ikikaraga, yakikaraga igatanga umuriro w'amashanyarazi. Ubwo kuyamuna w'amashanyarazi y'akantu kakabiriti karasa rimwe akaboneka igishashi. Ubwo ya dinamikaraze kakabiriti kararasa, kuko uko dinamo hepfo yubatse nabwo twageze hepfo twubaka inzu turayubakira. Tumaze kuyubakira dufata iringi ya moto turayisudira, rero tumaze kuyisudira neza tuyicomeka mu bisigazwa bya cyuma gisya cy'amashanyarazi, icyo pito gikoresha ntuza mazutu cya cyuma gisya ibigori n'amasaka. Kwa kundi ya ringi yacyo ikaraga iriya uriya mugozi wacyo niho twakoresheje, dukoresha na ya ringi ya cya cyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo amazi akubita kuri ya ringi hariho wa mupine wa moto ufite umugozi ufunitse kuri dinamo, tuwita kuruwa. Ya kuruwa iyo yikaraze ikaraga dinamo, dinamo igakubita kuri kabiriti, ibishashi bigataruka, umuriro w'amashanyarazi ukazamuka mu rutsinga.
Umuriro w'amashanyarazi mumaze kuwurema ubayo, mwagenje gute kugira ngo abaturage bamenye ko uwo muriro bashobora kuwukorera?
Twaramanjiye turesitara, twesitarira abantu batanu, tubona birakunze nibwo batangiye kubivuga, tuba tujyanye ahantu hari urusengero rwapine, bacumitseho sisiteme zabo. Ariko tujyana ku rusengero rwapine ntabwo umuntu wacu tuwizeye ko ushobora guhagurutsa amasisiteme yabo. Tubona barasenze hari ku cyumweru, baracuranga, ibintu bigenze neza. Turavuga tuti ibintu bishobora kuzagira ingufu niho twahise tuzamura tubashyira mu gasantere bita Butare tubushyira mu mazu bacururizamo abantu bakaja bacana
ndagira ngo ujye kutubwira nta mbogamizi wahuye nazo kuko bari bakuzura umwana wo muri karitsiye wabumvishije gute kubazaniye umuriro w'amashanyarazi wo gucana mu gihe babagaho mu icuraburindi
abaturage kubyumva barabyumva kuko umuturage icyo abonye gikora aracyemera
ndagira ngo tubwire iyo urebye wenda nk'ibiciye mu gasantere iwanyu nko ku mugoroba abaturage bacanye kandi bacanye umuriro wowe wabazaniye nk'umwana wabo wumva umutima wawe umeze gute
biranshimisha cyane ubundi ni inshingano ya buri wese kugira icyo amarira agace atuyemo ubwo nanjye ndi kugenda ntera ikirenge mu cy'abandi bagize icyo bamarira abantu kandi amashanyarazi ni ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi ni ukuvuga ngo ahantu hatari amashanyarazi nta buzima buhari
ndagira ngo ugire ikintu ubwira bamwe mu bajene cyangwa se urubyiruko bakorera ahantu mu cyaro aho bakumva ko iterambere ryabo rigomba kubaho mu tundi duce by'umwihariko turimo umujyi
utekereza gucyatekereza nabi cyane kuko iterambere ntabwo riri mu mujyi gusa kuko umujyi nawe wahoze utubatse uvuga ngo kugira ngo umujyi ube umujyi ni uko ari abantu udafite abantu ntiwaba umujyi ni ukuvuga ngo iyo ahantu hazamutse n'abantu barahakunda niba umuriro uhari n'abantu bazahatura kuko bari kubona telefoni iki bari gucaginga ubuvuzi ahantu hagize igikorwa remezo icyo ari cyo cyose waba umuhanda waba umuriro uvuga ngo abantu barahasanga yaba amashuri uvuga ngo nawe ahinduka umujyi iyo utekereje rero ngo uzakirira mu mujyi ntabwo bivamo kuko abantu bose ntabwo batura mu mujyi kandi igihugu cyose kigomba gutera imbere
ndagira ngo ugire inama bamwe mu rubyiruko bicaye bari gupfa ubusa nyamara hari ibikorwa bagakoze bahereye mu byaro aho batuye
ku ishuri twese turiga ariko icyo tujya gushakayo ni ubumenyi kwiga nicyo kintu cya mbere nuhora wihugura ubumenyi buziyongera igihe utiga nta kintu uzageraho ugomba kureba agace kawe karimo ukamenya icyo ako gace kagukeneyeho nawe icyo ugakeneye numara kumenya ibyo ngibyo byose bizakunda
usibye kuba igitekerezo cy'uyu musore cyaragejeje amashanyarazi waba havuka uru rugomero rwakuye mu bushomeri urundi rubyiruko rufite ubumenyi kwisakaza amashanyarazi bityo bakunzi bacu namwe nimudusangize ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate iya mbere mu guharanira iterambere ry'aho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro 07/28/82/32 ni nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo byanyu ariko no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho ifoto mwadusangizaho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika aho uyu munsi turi kuganira ku iterambere ry'icyaro ariko tukibanda ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere aho bavuka kuri mikoro muri studio muri kumva Amizero Crispin amuri iki kiganiro mu kanya gato tumaze kumva uburyo kuradusenge Ernest yabyaje amazi amashanyarazi mu gasantere ka Muzo avukamo bityo mugenzi wacu David Hitimana nawe yanyarukiye aho uru rugomero rwubatse nuko adutegurira inkuru ikurikira
ahangaha niho mufatira amazi
hano niho dufatira amazi ngo turagomera tukubaka n'amabuye n'ibiti byose nuko akanyura mu aya matiyo ahangaha akabona ubwambu kakagera mu wa muyoboro harahinze
Iraguha Jean Marie Vianney ni umutekinisiye kuri uru rugomero arakomeza adusobanurira uburyo aya mashanyarazi agera ku baturage dore ko kandi bacanira ingo zigera kuri 25
twabonye abaturage aha uyu mudugudu kugeza kwira santere yo hejuru mu Butare tuzo kugera abaturage bakeneye guca gukora kuza kuyobora amazi tuyavanya hirya mwaka kabande ureba tuyatambikisha kuri uyu musozi noneho tuyageza kuri kariya gatanka uri kureba kuba cyarangwa amazi iyo amaze kugera muri kariya gatanka amanuka akagega ayo mazi aruhukiramo tutajyamo duhita tuyayobora mu matiyo akamanuka akagera hano ubona iyi mashini iteretse noneho aya mazi amaze kugera hano iyi mashini iteretse yinjiramo muri uriya mwenge agahita akubita kwa aya mababa aya ngaha aya mababa ureba rero niyo ahita akaraga iki cyuma iki cyuma gihita tucyambika kuruwa tugahita duhuruza n'iyi mashini kuko iyi mashini itizamura umuriro hano hejo.
Nyamara ngo nubwo bakoze igikorwa gifitiye inyungu rusange abaturage batuye aka gace ka Gatwa, Ndahayo Innocent wagezweho n'aya mashanyarazi arakomeza atubwira uko yarabayeho mbere ndetse n'uko bimeze uyu munsi.
Nacanaga itadoha nkaja kugura peteroli, igihe yanshiranye tukaba mu bwigunge ntiturebe, ariko nkimara kubona umuriro navuye mu bwigunge abana barava ku ishuri bakiga bakarara biga, nanjye nkareba aho nshaka kureba haba hari ikibazo kibaye hanze nkakanda bigahita byaka nkahita ndeba ikibazo kibaye hanze nkaba nabasha kugikemura ndeba hanze hose nta kibazo.
Kuba mu bwigunge ni kimwe mu byo Innocent ahuriraho na Sylvester Uwimana nawe wagezweho n'aya mashanyarazi.
Akamaro bimfitiye na gucana umuntu arikora ahantu habona mbese ni ukuvuga ngo igihe ukeneye nko gusoma igitabo ukavuye ureba neza habona, kandi nanone n'amafaranga umuntu yaba agatakaza kutubuye umuntu yaba agacana ayo ngayo umuntu aba agenda yazigamo.
Marije kugera ku bintu byinshi rwose ndacaginga nkogosha maje kugera ku iterambere nta nkanagiraga umufite inka y'inzungu nkama amata nkesha y'umashanyarazi mbere ntabyo nabaga mfite.
Aho hari mu kagari Karwa umurenge wa Muzo. Uyu ni umusaruro w'urugomero rw'amashanyarazi yabyajwe mu mugezi bishingiye ku bikorwa by'urubyiruko rwaharanira iterambere aho bavuka mu cyaro. Ese ubudukurikiye muri aka kanya ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate iya mbere mu guharanira iterambere ry'aho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro? Ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho ifoto mwadusangizeho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo, ariko kandi 0728 0282 32 niyo nimero mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu. Iki ni ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikoro muri studio nge nitwa Hamizero Crispin. Mu kanya turakurikira ikinamico Nyiramubande.
Nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukondene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Biherukana habana afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa ejuru n'iruhiza bakajya aho bazabana ubuziraherezo, ariko se bavuga mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi.
Baba ndashaka kumupima mesure ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri weekend ngiye kurya abana.
Ntagowe none pacanga
pacanga
se kandi noneho n'ibiki
ntabizi
kugiye kurya abana, ariko none abana bo mwabaye mute koko?
Baba pacanga ni kukubwira ndashaka ufata udupande twose tw'ibitenge byanyiri byose byagiye bisanga ubundi duteranye nkurere mikabutura nguhe tunambwira ngo nangaye nguha yavansa.
Sa itambaro byo rwose ndabifite. Hanyuma rero urasagira 2500. Nuzo je kwifata uzanyongera ibindi 2500.
Waretse se nka yaguha yose ubundi narinda ngenda nka nayo arya reka nyaguhe.
Ariko gakuru.
Eh.
Ubundi amafaranga yakura he konzi kuri umunyeshuri?
Murugo barayampa.
Ngo reka kumbeshya gakuru. Nyamara rero ngiye ibintu urimo simbira.
Umva sister walahi.
Ha
wanze kubyemera wowe mpima ngende ningaruka nzakubwira fresh ukuntu ibintu bimeze.
Nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe tangiye si myiza, uzajya umenya ko turi impunzi kandi rero tugomba kwitwararika.
Murakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twasumvikanye. Uretse gakuru na mbabazi ntari kubona.
Mbabazi we nta kibazo, twavuganye yiteguye kuzadufasha.
Ninde yabuze impamvu ya gakuru?
Njyewe ntayo gakuru we nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo kubera ko ntagishaka kunyumva. Nubu namunyuzeho ngo tuze ambwira ko nta kanya afite agiye gushaka bora.
Bora ni iki se kandi?
Ibyo nta kibazo, reka turebe. Habana wowe nk'umuntu mukuru uzajya kwa papiasi mu rugo rwe rwa kabiri. Mbabazi na Minyone bazajya iwabo wa gakuru. Mbeye cyowe uzajya kwa Habana dore ko banakwishimiye. Nanjye rero nzajya mu muryango wo kwa Soronga. None se ubu murabyumva mute?
Urakoze abiro. Mu byukuri ndi byoroshye. Mwese mwumve ko urugendo dutangiye rukomeye. Cyane cyane nkanjye uzajya kwa Papias. No gusenga.
Cyane rwose.
Abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru.
Ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu?
Minyo.
Salam.
Icyo kibazo warije ni cyiza kandi kiruri.
Kandi cyiza.
Nabo gagenda baganiriza gahoro gahoro kuko niturangiza imiryango duhisemo. Tuzajya no mu yindi.
Reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho.
Ni karibu mama haba. Amakuru y'iminsi myinshi.
Turabona turaho mwene.
Wowe se amakuru? Yewe, nanjye ndaho. Gusa nyine maze iminsi muze cyane kubera akazi kenshi.
Birumvikana. Ariko rwose uzagira niyo kubita agashyi ugaruka uturebe. Uzi ukuntu tuba twagukumbuye cyane.
Ni ukuri se? Birumvikana cyane rwose. Ahubwo se, shiri wanjye wagize ngo we turaherukana.
Umva rero umwana wanjye ni nacyo cyari kinzanye. Mu by'ukuri umwana wanjye ntakiryama.
Nibyo.
None rero narinje ngo dushake umuti w'ikibazo gihari.
Kutere.
Kandi numva mfite igitekerezo ko nubona nyokoroma akomeje kwinangira. Hii nazagufasha. Nkaza nkakwimura ukajya kubana naho abana muri ya nzu yubatse. Ni ukuri mukamwihishemo rwose. Nzabakorera buri kimwe cyose nshoboye. Nzajya mbatekera. Urumva mu gihe cy'amezi icyenda yose. Kandi ngize n'Imana rwose mukabana ugahita utwita. Bizaba ari amezi meza. Kuri rwose uramutse ubyaye. Mwana agaragara kuko bye simbibonamo ikibazo umwana ni umugisha.
Mama, ibyo rwose wari watekereza nanjye mbona mbitekereza gutya.
Rwose.
Ariko ikibazo ni marume. Aramutse abimenye. Yanyica. Ntabwo yandaza.
Azabibwirwa n'iki? Wa mwana wo kwa Papias Sabine ko yagiye ntibasakuje bakagira aho bagacaceka. Ubu se hari ukimuvuga?
Muraho. Muraho yemwe. Aba hano muraho.
Muraho sha.
Yego.
Komeza utambuke. Niko se sha.
Karamu.
Gahiza nireka ragatebe wicareho.
Murakoze.
None se sha.
Karamu.
Uragenzwa n'iki se sha aho uko mbona ntakumenye ni amahoro.
Ni amahoro. Nitwa Mbegeti.
Mbegeti.
Ubushize nigeze kugera hano nari kumwe na bagenzi banjye tubana muri club y'amahoro.
Nakwibutse sha.
Niyo ngiyo.
Uravuze mfite nkwibuka rwose. Bimeze gute noneho se sha? Murashaka ngo twongere twirukire mbasige?
Bizaterwa n'ibyo dukorera ubukangurambaga bazifuza. Muri make hari amahugurwa ateganyijwe kuzahugurirwamo abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo abakuze, urubyiruko n'abana muri rusange.
Ibyo bikaza bigamije iki se kandi?
Nk'uko kabu yacu ibivuga ni uguharanira amahoro. Ntiwagira amahoro udafite ubuzima bwiza cyangwa se ufite amakimbirane ndetse unywa n'ibiyobyabwenge. Muri rusange ni ibyo tuzavugiramo.
Hanyuma se ibyo by'amarushanwa ntabyo ubwiye?
Amarushanwa? Urambwira ibyo wifuza kuzabonekamo, nzabihuza n'ibyo abandi bazaba bifuje, ubwo byo benshi bazifuza nibyo bizakorwa.
Njye misemo yo kwiruka niyo ndyohera. Sese rungana bazaba ari muri ayo marushanwa.
Ibi byashize byasigiye iki urubyiruko? Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro mukirisa kawe aho muramisha ubugingo bwanjye.
Turagana ku musozo w'ikiganiro ejo mwari mukurikiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Inshuti bakunzi bacu namwe ni mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rufate iya mbere mu guharanira iterambere ry'aho bavuka nubwo yaba ari mu cyaro?
0728 0282 3232 niyo nimero mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ariko no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram twashyizeho foto mwadusangizaho ingero munatwunganira kuri iyi ngingo. Reka twashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena naho kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe wabagezagaho ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda. Ikiganiro Ejo tugihiniye aha ariko mukomeze kuryoherwa no kunongerwa n'ibiganiro mukurikira hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bye bye.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro Ejo. Mwe mukomeje kutwumva mu masegonda make isa 12 murakurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha. Muri uyu mwanya mwari kumwe kuri mikro nanjye Eugenie Mukankusi mbashimiye cyane kwa mwahisemo kurikira Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje mugire kandi weekend.